friend. When I see them, I don't fear die. Kabuli rugendo lutandika kwesubira okugwirana. Musajja mukulu gwe bambise palasala kafirike afune ekyokulya wano ekitigoma. Nsombanga byuma nabibokisi nze n'emikwano gyange tufune ekyokulya. Omukazi gwe nina gwe bambi yankyawa olw'okubanga siina gwe sente. Tuzina amazina nga tukola buli kimu naye Mukama teyatulekerera kati mutaayi wange gwafuga takisi yagala anti munno kubanga ye mukwano gwo. Sina kingi afuuka namuganda wo kubanga tomanya kukiddako kujjira. Nga buli lugendo lugendo lutandika kwesuubira okugwirana. Nga buli lugendo lugendo lutandika kwesuubira okugwirana. Love of my friend, love of my life, is the best way for me to live. Love of my friend, love of my life, is the best way for me to live. Baba muva gaga wadde bambi lwa mikwano. Okufuna kukulya anti kiba mikwano. Abakazi abakabi tubajja mu mikwano. Kati nze ndayira teri ali nzija gwe ku mikwano. Kubw'obulamu bwe tulimu gwe bakacwana. Ensonga gy'olaba anti gwe ekuba obuswanyu. Era olufuna ebizibu abenganda kwe bambi nanti badduka. Kirabyeko luli nga ndimukomera esimu nakuba. Nga bawoza kimu muno bambi oyo twamugamba nawulira nga njagala nakweta. Emikwano bambi janyamba tokolabanga bambi gwensamba. Emikwano bambi gwekiyamba tokolaba buli omu nga samba. Oh, love of my friend, love of my life, is the best way bambi to live. Love of my friend, love of my life, the best way for me to live.